XYZ Entertainment.
DJ H-Mac.
Kamfana kandalama. Bano na chongo.
Good morning, afternoon, evening, idiot, zena kuma.
They call me Browen.
I'm a big boy.
Let's go. Gani, gani, man.
Moshe, male.
Yeah, hello, a guy 10 degrees on Tikamba chani, if it's not about the money. Mwana, binenga tia kanga. Ni green, chifoniko, kuliva nzanga. Zinidi neka, nidi na backup. I keep the signal, ipone na backup. Ni mula basa chea, buela backup. Nisa mwanga kembo, alina backup. Zinidi neka, nidi na backup. Vima luwana, ikabuela backup. Gativa puta, nitumila backup. Ni pasa chape sigi no ya buela ba. Batate wanga ni kazuwa, I'm the sun to the sun. Wanzanga ni tunyo ni cause I'm fly Peter Pan. Nipanga ma connection gaba ni faka kuwaya. Nchitika iwe you're not popping gani viwaya. Nchosa mahiti yeka yeka monga DJ Eddie. I'm gentle but not when it comes to ngani ya mubedi. Nyimbo cheni kankalamo ni PTC. Akanisa ine luda Chris cause I DTP. Nivelo zizi la Moktoba ni vela kupia mujuni. Eesha wa straight baona ngandi nekuni. Ninapia fast ingati kota pera munga. No kata game nganzi mayo sapi ya povulunga. I spit ngande pena choko chosalino. Future so bright monga skin color ya baino. Nibaza mubucha so ndalama ni macheka. Jomba zili mukanta sini na buere nega zo. Hello hello wagai 10 tikwidi zani. Tikamba chani if it's not about the money. Mwana binenga tia kanga. Ni green chifoniko kuliva nzanga. Sini di neka nidi na backup. I keep the signal ipone na backup. Ni mula basa chea buela backup. Nisa mwanga kembo alina backup. Sini di neka nidi na backup. Vima luwana ikabuela backup. Gativa puta nitumila backup. Ni pasa chape signal ya buela backup.
Nika vivid picture how I keep it clean. This is really as easy as APC. When I told them I'm the future, I was trying to television. They taught me better check the damba BBC. Now I'm the business, Malonda ya CBT. LSK nika chalo nako CCT. The only 10 in 1 rapper in a DVD. Ababa sala ni makelo, this is GPV. You wanna test me? Try kuma VCD. So tambe for chimo fia na VCD. Man I lost my body, muma 2-pin-3. Neze 10 when I first made a 2-pin-3. Ntoka ku future, lelo nika TBT. Started rapping as a youngster, CPT. Ni recorder every time CCTV. Vama pwela na kusowa monga GTV.
Sinili neka nidi na backup. I keep the signal ipone na backup. Ni mula basa chea buela backup. Nisa mwanga kembo alina backup. Sinili neka nidi na backup. Vima luwana ikabuela backup. Gativa vuta nitumila backup. Nipasa chape signal ya buela backup.
Tisa kutuma kwa mulungu. Kangi ya mikango na maufu. Balumendo banachofa kumfu. Kick your balls like Stofila Nsunzu. Tuma graf mutumba furuni boxer. Handsome mafia mainiga pa Menson Oscar. Get your kodi la mulo ya ma monster. Wina kujere wina kuchingwele. We have nothing to lose in this game like a referee. Pack up ni timu yokuwa na nsimbiza itali. Fuakata pepa ikali hainga great kali. Don't dare me bro I slap nga kurilai. Nigga we have homo fwemba komba timu soja. Leka ni tumile baba ndapa roja loja. Beteka mochila ndaba ni oza oza. No marathon ipaba mzako bama doja.
Hello hello wagai 10 tikwidi zani. Tikamba chani if it's not about the money. Mwana binenga tia kanga. Green chifoniko kuliva nzanga. Sinili neka nidi na backup. I keep the signal ipone na backup. Ni mula basa chea buela backup. Nisa mwanga kembo alina backup. Sinili neka nidi na backup. Vima luwana ikabuela backup. Gativa puta nitumila backup. Ni pasa chape signal ya buela backup.
XYZ Entertainment.